my band. Skid. Ndugu zangu mimi, na wapa leo usemi, tuwapende wazazi, hasa mama. Ndiye alo ibeba, miezi tisa mima, ndiyo leo twa ima, imbo hii. Na akifurahi yeye, wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho ho, akifurahi yeye, wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho, ndugu zangu mimi, na wapa leo usimie, tuwapende wazazi, hasa mama. Ndiye alo ibeba, miezi tisa mimba, ndiyo leo twa ima, imbo hii. Na akifurahi yeye, wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho ho, akifurahi yeye, wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho, twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
mama ni mama. Ho, twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, sikia utamu Magoma Band. Wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho ho, akifurahi yeye, wamfurahisha Mola, na ndiyo yako yote, yatakwenda shwari. Ho, twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
mama ni mama. Ho, twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
twaimba
mama ni mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini
mama,
hata kama ni kilema
mama,
hata kama ni ukali
mama,
mama ni mama. Ho, hata kama masikini.